Yesu yagiye gutegura imyanya yacu, maze azagaruka twigendere iwacu. Yesu yagiye gutegura imyanya yacu, maze azagaruka twigendere iwacu. Iwacu ni heza, turi hafi kunguka, shuti witegure. Iwacu ni heza, turi hafi kwambuka, shuti witegure, Yesu ari hafi kuza. Iwacu ni heza, turi hafi kwambuka, shuti witegure, Yesu ari hafi kuza. Iwacu ni heza, turi hafi kwambuka, shuti witegure. Mwijuru nzabonu mwami Yesu, sizonjera kurira no kubabara. Ninjera mwijuru nzabonu mwami Yesu, sizonjera kurira no kubabara. Iwacu ni heza, turi hafi kumbuka, shuti witegure, Yesu ari hafi kuza. Iwacu ni heza, turi hafi kwambuka, shuti witegure, Yesu ari hafi kuza. Iwacu ni heza, turi hafi kwambuka, shuti witegure, Yesu ari hafi kuza. Iwacu ni heza, turi hafi kwambuka, shuti witegure, Yesu ari hafi. Tuzasoroma ku matunda y'ubugingo, tuzaba mu munezero iteka yose. Tuzasoroma ku matunda y'ubugingo, tuzaba mu munezero iteka yose.
Agiye kuza, tumwitegure.